Misala kyekimu Magulu Nyondo akubiriza abantu bonna okutereka emmere engeri enkuba gy'etannatonnyanga bwe kitera okuba mu myezi ogwa Museenene n'entembo era nga wano wasabidde ne gavumenti okwongeramu amaanyi mu nsonga y'okuvujjirira obulimi.
Tubasaba okuddamu okutwala ensonga y'okutereka emmere naddala emmere enkalu ng'ekintu ekikulu mu bulamu bwaffe. Ne gavumenti tugisaba okwongera amaanyi mu kugabira abantu baffe baliraanye awali amazzi, ebyuma ebibasobozesa okufukirira ebirime. Okukendeeza emisolo ku byuma ebifukirira nakwo kwetaagisa kisobozese omuntu wa bulijjo okubyegulira asobole okufuna amakungula amalungi.